do dane fulbe
ko docteur Sani Mohammed Diko woni kodo men hande on ko nyawndo wo mawdo toppitido kadi cellal paykoy kadi wal Gombe dun ko e der Nigeria ko Aliou Bala Gerenji yewtiti e makko ko fati e alhali cellal e der gure
docteur nogi irta yimbe karkara kibirta jinya e baade yewtuki
to non gimi kam ni honde non torrebe fama sin gam andi na ko to ene bure kebata anin dar kilikita gam ko to ene gina do den gelle do joni sin ja anin yimbe bure don na sanen gelle way tafuki magani gam tun den gelle der ton den bure mabbe wallahi sin yoy me gala likita jo me gala asibiti sey be gadi jahangal masin ha ma wakata wonde ma sey be makki ko pucci na ko babbe ko machine to don hebi bo hande bo hunde den torre gan torre masin wakati ndon dai gol ma ande ay fosse dai gol be tagu fa edo atan be gabata anin dar ki likita zu kamani sai do torre ki masin gam wala jo woni kam no min nanan kam dum non be meta
to adon yi a gwamnati don hakila harkaji jam
to don hakila sadda ni na haton gam to wodi kam to don hakila ka aida be ndasran gelle to wodi asibiti der gelle mabbe moy wata de der gelle en hawoji me dan der Gombe do da be jot ha der bure mabbe ay be dara likita en to wala likita wala anin asibiti din ma sai nan ne wai bi dum mahi ma fa na wai mahi to ai ma ayuta ko dum sai chemistan kimi bo na likita en ai me soro be magani tan kawai to min kan ne gimi kan gwamnati fa ko kai hakil ha ton na wai be gadai amma no hone no wadai no hani no hani kam no hani kam ko wonde ko to yi idan bure kan ne ba asibiti ko fama da gam likita komai to dare na tagu dare likita sai ha kawai nasa kawai na sai wadi jahangal wongan
to doctor Johnny koji a ta gwamnati wadata gamma wa inki harkaji jamo a Africa gabago
to no hani kam sai dare to toye woni asibiti ji wodi asibiti na ko wala ai min andi wodi bure wodi kawai dudde ko toye dar Africa do ko Najeriya na ko Ghana ko Mali ko Senegal funi ko gini ko toye min andi to nari en bure to wodi asibiti do sai ndara toye bo keddo ani gel den sai dum wada asibiti ko famaral ni ko famaral sai dum joina ko gwamnati bo sai so da magani yar ngara der asibiti do nawai to dar likita kan to kana magani ma ai nafai gam joni ministry asibiti jemma ndariyam minane ba te ko madate kon to sai to mi sode fa da wonde bona ai nafai to dun jo ina magani jo ina ainin likita en jo ina leshi to walli na ainin nyobi to dun degol mani wonne da ainin leshi degol ko dume ni to hani ko to wodi hobe to hunde nafayen yimbe bo aye ko dume arin nyawuji anin dustake to Allah yake